Hethi la sakula ngomthandazo. Hallelujah, amen. Emini
sakula ngomthandazo.
Thila sakula
ngomthandazo. Hallelujah,
amen.
Sakula ngomthandazo.
Hethi la sakula ngomthandazo. Emini
sakula ngomthandazo.
Sakula ngomthandazo. Amen.
Sakula ngomthandazo.
Shimi buku ulongenzela bo ngiyabonga baba. Shimi buku ulongenzela bo ngiyabonga baba. Yazo yangamanga la shimi ngiyabonga. Yiwe angithanda shimi ngiyothula ukubonga.
Yeah.